Follow on Instagram, Facebook, and Twitter, DJ Sarge.
Say I'm gonna marry you.
I'm gonna marry you, boy, baby.
Vicky Bandes.
Can I call you baby love? Chagu walangu ni wewe tu. Can I call you baby love? Oh, baby love.
Can I call you baby love? Chagu walangu ni wewe tu. Can I call you baby love?
Baby love. Ooh baby, ooh baby. Let me play all your favorite songs. Ooh baby, ooh baby. Na unipake kama cologne.
Ooh baby, ooh baby. Tell me you shall me wake up my own. Baby, baby. Ooh baby.
I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma.
Takingeza rubani mwangu nipeleke mpera.
Oh baby, let me play your favorite songs. Oh baby, na unipake kama cologne.
Oh baby, semini ushani wake my own. Baby, baby. Baby,
I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma. I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma.
I'm gonna marry you, boy. Marry you, boy. I'm gonna marry you, boy. Marry you, boy.
I wanna take you up. I wanna take you up.
This is DJ Sarge.
Take it slow.
generation. Love, love, love. Nimepatikana na ugu ugonjwa wa mapenzi. Hapo naniona mimi sijiwezi. Nakulishwa my good times na masensi. Mapenzi. Siku za wiki sasa zina feel kama ni weekendi. Nikakupewa massage happy ending. But this time around I won't let you go. No, no, no. Cause girl I need your medicine. Nikikuona mama nimepona. Come through we make a scene. Cinema hawajawaiona. I need you one times three. Dosage a daily. Girl I need your medicine. Your medicine, your medicine. On love, love. Soul generation. Love, 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 love. Love, 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 love. Only love. Only love, only love.
Okay.
Niko na fever. Akini na shiva. Need a healer, come be my dealer. Oh yeah, yeah. I'm under pressure, be my stress reliever. Love, love, niki to my location, Jehuta deliver. Niko ICU, then ICU. I'm under the flu, but my remedy is you. My night nurse, you'll find us. Is the only answer. Girl, I need your medicine. Nikikuona mama nimepona. Come through me make a scene. Ni cinema hawajawaiona. I need you one times three. Dosage a daily. The girl I need your medicine. Your medicine, your medicine.
Yeah. Get down.
Look on the flip down. Alright,
just a melon
beat. Well, I ain't mean to feel good.
DJ Song.
Chillin' up a corner, not talk on deep. Always on the mood. Sickle at your mama, lap down your cool fair.
Oh, yeah, yeah.
Girl, your body turns me on.
Yeah.
Come and see one thing, go a single, maybe.
Oh, yeah.
Girl, you know you turn me on.
Yeah,
you have your new family, be lucky, Bali. In your quasi rital, in your phone, Bali. Oh, my, I love it when you call me daddy.
Yeah.
Oh, yeah, 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 when you call me daddy. Yeah. Girl, make me lose it. Make me lose it. Oh, yeah, when a girl, make me lose it. Yeah. Make me lose it. Oh, girl, make me lose it. Make me lose it. Make me lose it. Oh, girl, make me lose it.
DJ Song.
You're better than I could ever taste. Now I love. wasted. I would have held you closer if I could. And even when we try to throw this all behind, I find myself inside of your arms again. And what if I'm insane and taking me for granted? I would never come to forgive myself. Cause I ain't tryna be your ex, so don't call me if you wait. Tryna vibe on my way. I'm on top of my game. I'm on my way. Keep on reminding you that you're mine. You're gonna wife me, and I'm hanging in the backseat, and I'm waiting for a chance to say bye. Cause we've been waiting for love that is real. And even when we try to throw this all behind, I find myself inside of your arms again. What if I'm insane and taking me for granted? Come to forgive myself. Cause I ain't tryna be your ex. Don't call me your ex. Turn the vibe on my way. I'm on top of my head.
Oh my God, you're safe.
Got pictures I keep too. I've been thinking all night. Nana take up one a year. It like what lifestyle. Young who's in ways. It like Nataka Kwana. Yeah, 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 yeah.
DJ Sarge.
But she don't know, yeah, she don't know. Kwa jinsi navyompenda, yeah, she don't know. Siliweta kubali me, I don't know. Kwa jinsi navyompenda, yeah, she don't know.
Anapenda kwenda movie me,
bado.
Dishboard anapozi me,
bado.
Anapia kwenye uzi me,
bado. Bado, bado.
Anapenda kwenda movie me,
bado.
Dishboard anapozi me,
bado.
Anapia kwenye uzi me,
bado.
No matter who you are, I'll be there for you. How many quackos did you waste? Everything I would do for you. See, I don't need your cars or your money or your house, got my own. I just want your love, baby, come give me some. If you're lying next to me, baby, you're the one I need. Moyo umezama kwako, nimeridhia shida zako. Nitakupenda peke yako, nitapigana vita yako.
Unependa pia. Na siku tunakwenda
Hyper Boy.
Nata yule unependa. Na yana wake anemwita dia. Aya mapenzi mwana kwenda no, niende yale mapenzi. Yorate sama bipi na mababu adileo. Mie mwezenu usewezi ni boro. Ya shudie kwa mwezio ama kwa video. Usione mtu analia doka za nini utoto. Mapenzi na vingi vitu kwa nyingi changamoto. Ona ukifata na kutamini na tulia na utuze ya kishima. Ujwe nuka sazama kwa kina uwewe. Ae, lipo vya kuvumilia. Lakini sio mapenzi. Mapenzi naumiza, mindo mana siawezi. Vipo vya kuvumilia, lakini sio mapenzi. Mapenzi naumiza. kupenda unapoamini kwamba mania moyo wako ipo na ukikosa unachopenda utapaga wabura tafanye matambiko na
hata ukipenda kweli hawezi jua sabuni zile moyo wako hata kama kifeli utapuzia ili uteseke tu peke yako
mguswe kitovu cha uzembe ukipenda uoni unapenda hajui
Baby, you could be my soldier. Tena kwako mina kwamia. Ukinirich and the tapa. Basi kwenu mina hamia.
Baby, boy, you be my warrior. Mungu ni mako na kupigania Omoyo na utakalisha takala Kisha wache kunibweza haya
Usihofu mpenziwe Niko na usitishike Jua lichomoze na lizame Na kupenda vile vile
Enda gachi umuchangue Nita kubirambu nisikuriche Zuwari alimvula nye Forever I will call you my baby
Unapunita you know my data Yani either leave you my data Baby you take me places My data, my data, my data, my data. Umeniteka muno my data Napanda just to leave you my data Usinisipu nitesi my data My data, my data, my data
Nizadata, nzadata Sidi makuzunya ni panindata Na kwamba yuyu manana ni madaga Fula niza fully in love Utaka vigala Nizabatwa, nzabatwa Sidi mata kuchiti anamanya Na chiti noni na kasi anaimanya Kana nilonya lonya kisha nikalelet kama Ukinelola tu na disoto Una nigese na mapenzi tani telepo Katungu laka na tete mishanzo Angine siona uza nihenda kipo See your mats up The best day is when I saw you Atuza ni mwe mudu ni anini so
Very cute
Uki hakeyo uki jako so beautiful Yo baba yonaria utu wanzizi tasinzogu
Usihofu mpenziwe Niko na usitishike Jua lichomoze na lizambe Na kupenda vile vile
Endaga chumuchangwe Chitakukirambu nisigurije Tuwari ngali
Mungu, atakalishwe nyumbani atoka Katili una nafsi una huruma Hata kwa ushahidi macho nilifumba Sikutaka kwa mimi liyokupa itaniuma Kwamba msaliti wewe Kwa tamaa za mda mfupi Zibari melitosa Kawekeza mda mwingi kumbe bure na jichosha Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa Zile ndoto na mipongo ya kufunga ndoa Jera subiri lipone bado naliupuza Jera tunatamani ukome nipelekizo mwenzio Jera subiri lipone bado naliupuza
Pengine ya mapenzi ya na wenye
Cheze cheze
Ama pengine mimi ndo sina bahati Au pengine tu wangu ndo jazaliwa Mana kila napojitweka imani Kila napoanza safari ya mapenzi Meli inapungua nanga tu inageuka feri mtongo Damn Siamini After all we've been through How you sacrifice so much for so little
Kwa tamaa za mda mfupi Zibari umelitosa Kawekeza mda mwingi Kumbe bure na jichosha Yote wewe Tulojenga kwa juhudi Umepomoa Zile ndoto na mipongo Ya kufunga ndoa Jera subiri lipone Bado naliupuza Jera
time. Let me treat you like my own baby.
This is DJ Sarge.
Let me give you all my money. Let me love you, love you, love you. Let me treat you like my own baby. Oh yeah, oh yeah. Cause you my Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Cause you my Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy.
Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives.
Oh, yo, yo, what's up, they call me Masa Uti Kenyan boy, Mr. Lavi the Loca, and I'm chilling out with my main man, DJ Sarge.
Yo, you don't know it's your boy, MC Dubs, and I'm chilling out with the baddest selector, party place, DJ Sarge.
Miguel, I wonder why it's your body, the way you win, now you kill a bad boy like this, oh, what's your body, cause your body daily, baby, you me party now. Your body give me shelle. Your body give me quelle. Let me give you all my love, love. Let me give you all my time, time. Let me treat you like my own baby. Let me give you all my money. Let me love you, love you, love you. Let me treat you like my own baby. Oh yeah. Oh yeah, cause she my Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Cause she my Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy.
Sauti yako ndani ya nyumba nimemiss. Nikisani shash na wona funga nimemiss. Tukioga pamoja nimemiss. Kukipika mina onja nimemiss. Familia nimemiss. Manzi yangu ulikuwa beste yangu. Advice za mabeste ndulisikia. Walikuchocho ukavunja familia. But I hope mali uko unafurahia. Pole bado napenda mtoto wako. Ukiwa na shida usiogope kusema. Maisha yako mina kutakia mema.
Madide kanzo anaulizia, anaulizia. Mama Hadija anaulizia, ule wa zamani. Willy Tuva anaulizia, anaulizia. Mama Joha anaulizia, ule wa zamani.
Kama ningeweza kupata ushauri, ila tatizo mumivu ya mapenzi hayawezi kushaurika. Natamani kuweza kupa moyo kiburi, kudhalau na kupuuza yote yanayofanyika. Likuwa pishamba la penzi palipopandwa mapenzi ya kweli. Mimi nikavune upendo na sio kila siku kejeli. Wapi wenga wapenzi wakanipe mafunzo jando. Mimi nikajue yatakacho labda ndipo ninapokweli.
Yanachosha
matendo yako ya kila siku.
Yanachosha
maumivu yako akili yangu.
Yanachosha
chonga, nila najua upo, oh,
mwisho wa mumivu pindi nitapo disappear. Hey, ni upendo we unangusha, nikiwe kama lengo we unayaruka. Nini unataka, mbono unanichosha? Haki unachosha, mani matendo yako ya kila siku
yanachosha,
maumivu yako akili yangu
yanachosha. The way you blow my mind, niliapaga kabisa, sitopenda tena, umeivunja sheria. I'm in love again, I'm in love again,
DJ Sound,
I'm in love again,
so no completo. Felice contento, ti prego, amore mio, non mi lasciare andare. Amor, 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 amore mio, ya ni sina shaka na we, na we.
Sina,
ya ni sina hofu na we, na we.
Sina, wenge limekwisha, kwisha.
Yani sina wasi na wewe. I'm back to love. Guarda sei bella, proprio bella. Nasoma love, love. You set me on your track, baby. Conte, sono completo. Anche felice e contento. Ti prego, amore mio, non mi lasciare andare. Amor, 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 amor.
Maoneka so simple, ni hotelela no pimpo. Wakatolo baba pipo, akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya. Changa, 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 changa kuvichanganya. Changa kuvichanganya. Gimi pampala, baby wangala, bali ponse pene twangala, efo twangala, baby girl you are, baby girl you are, good to go, good to go, good to go, good to go, baby ukafika ni mabera zungulu, 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 zungulu. Baza yeso fika, baza pesa mungule. Mr. Love, love me sana. Ama oneka so simple, ni hotelela no bimpo. Wakatolo maba pipo, akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya. Changa, 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 changa kuvichanganya. Changa kuvichanganya. Changa kuvichanganya.
Ushamaliza pesa zangu za akiba, mama mashimo yote umeziba. Nitakupa visenti vya riba, usiruke ruke kama umechomwa miba. Unanivuruga ukinama, zinapukutika nyama nyama. Timi kwa ndimi zikiumana, ninasisimka na simama. Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Umeniweza weza mimi mweu kwako napatwa na kiwewe. Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Mimi kwako mweu sijiwezi. kupatwa kiwewe
Ama oneka so simple Iwotelela no bimpo Wakatolo baba pipo Akapita mamaliza bindo Akayama kubitanga Tanga
kubitanga Tanga
kubitanga
Ita kupaga vete siya chati saliyo Sindiyo Sinagama tukiyo Watakumbiaga mengi yote ni marudiyo Nipige nimbe kinanda Nikupikie kitanga Bisosi ya kujiramba Tucheze chakacha samba Tukijaliwa kichanga Kikute baba Cause I don't need your money
You say I'm a bad girl Toka juzi unataka kuniona Cause you know what I do, Nikki, what I do. Oh yeah. You say I'm a naughty girl, lakini bado nataka kuniona. Cause you know what I do, Nikki, what I do. Oh yeah. So boy, come around and catch me close. Boy, come around and catch me cold. Give me love, give me overdose. Give me love, give me overdose. So boy, come around and catch me close. Boy, come around and catch me cold. Give me love, give me overdose, overdose.
Give me love,
come to your baby, Jacqua Rice. 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 Come to your baby, Jacqua Rice.
Kasoro unishike nywele, wachane oge unitoe upele. I wanna be there for you, bad girl, yeah, yeah. Nitekenye nipige kelele, wachane nuno kiniacha nyuma. I wanna be there for you, bad girl, yeah, unena. Na ukitaka tuiwashe leo, tuiwashe leo. Oh yeah. Na ukitaka tuiwashe leo, tuiwashe leo. Oh yeah. Mindo baby wako mama. So girl come around and catch me close. Girl come around and catch me cold.
Give me love, give me overdose. Give me love, give me overdose.
So girl come around and catch me close. Girl come around and catch me cold.
Give me love, give me overdose.
DJ Song.
Give me love, give me overdose.
Come to your baby, Jacqua Rice. Come to your baby, Jacqua Rice. Come to your baby, Jacqua Rice.
Asubuhi kumepamba kuka, waubabu sikuoni. Shazoya tunamka wawili majirani, totaza maji usoni. Naza kusali nomba kwa rabuka, ikikipengele siponi. Misi ntabati kiwili wili, na mana liofanya utewe aoni. Kipi nimetenda kipara, au kukubena lifanya vibara. Eti nangu sizioni, mefungasha virago vyoto, mefunga funga. Umeniacha kwa ubaya, ila sinabudi kukubali haya. Yani niwe wavichochoroni, eti anepika mbele sindano niwe dunga dunga. Ife kweli dali, unanipa maumivu mpaka. Oh dali, mwili utakonda nitajaka. Hafla na kumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali, pengine sina chambi ndo umenikata. Mweza koroho,
bado ina nyuma.
Iweje mzito mzito unitishe.
Roho
ina uma uma, mama.
Kishik, anauliza nani mwenzangu. Mara nakata, mara simu hewani haongei. Namaliza foja. Anajisi madata, eti amepanda bei. Kunifanya nonocha. Najitumisha meseji, mara mbili mbili anafungua na soma. Majibu hayarudi, ila kwa WhatsApp peji zaonyesha tiki mbili, kujifanya jaona. Ili mradi kusudi na kunidhara.
Aniringia, ringia,
akiniona anajishebedu.
Aniringia, ringia,
hata nikimwita iti anajishebedu.
Aniringia, ringia,
kusudi kuniumiza
basi tu
ili mradi kuniliza
basi tu
anafanya kusudi kuniumiza
basi tu
ili mradi kuniliza
nadharia haina gasu Yalise mwaga ya kale Ufurahia kunguru na fuu Wakigombana balale Moyo na waka moto kifu Kanchoma maumivu mshale Enyi malaika mlio juu Shusheni amani tawale Na ya maliza madhehebu Kusomewa madua Mbolea imekausha mbegu Imeshindwa chipua
Tazama Nilompenda kwa sana Leo ana nifanya minalia Ina maana ndo nimechokwa ama Au jama sinafungu kudumia
Najitumisha message mara mbili mbili anafungua na somo Majibu hayarudi Ila kwa WhatsApp page zaonyesha tiki mbili kujifanya jaona Mladi kusudi Na kunitharabu
Ringia, ringia
Ananiringia
Ananiringia, ringia
Ananiringia, dengulia Anai, irusha, rusha, roya
Ananiringia,
ringia Nataka waninyonge wanipeleke kamete Wazazi sina mapepe Aliva fole kidege Na mini me fole love
DJ Sarge
Na mini me fole love Nikupeleke bundu kwetu kwa mama Kajifunze kupika kuni somaka Zile swagaza kwa kozote wanava Hato ziweza Woman I love you Kiteteta Na minyuma nyuma najeka Kongo ni anibebeba Anirudishe utotoni Mundo wakiteteta Na minyuma nyuma najeka Kongo ni anibebeba Anirudishe utotoni
Ushanipata green light nishakupata
green light
tunajikata
tule bonde everybody tule bonde everybody
nishida kashindwa shetani kidole shaweka kidani makeke zaidi zedani harusi naita nyumbani nikisinapo Mama hanapo Depo tumetoka tumekula kiapo Misisi hapo Mizisi hapo Ndoa vile tamu kamulize jinako
Ushanipata
Green light
Nishakupata
Green light
Tunajikata
Tule bonde Everybody
Sonch on 0716 464721. Instagram, Facebook and Twitter.
Siku wanasei, nilika nikobuza majira yangu sababu yako. Wakasema mi wako, ujue miri wako. Shahidi ni ndugu zako, wambia marafiki zako. Miri wako wakalali, ujue miri wako. Shahidi ni ndugu zako we, mama he. Vigelegele na shami, karibu kwetu nyumbani. Wale watoto wangu, watoto wangu. Ujue miri wako, shahidi ni ndugu zako. Wambia marafiki zako, miri wako wangalali. Ujue miri wako, shahidi ni ndugu zako we.
Najihisi furaha sana, nikumbushe tu ya zama kama vile tulivyo ngangana. Kuna enzi tulikosa marafiki, tukakosa tishifiti. Leo tunatumia madini. Sitaki kukumbuka sana, japo sitosahau sana. Leo tunatumia madini, ni siku yetu sisi, ukipenda jiachie.
Oh no no, jiachie. Oh no,
jiachie.
Ulipojibambe,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Oh no no,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Ulipojibambe,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Put
a smile, alright. Join me to light up the party. This a vibe be missing. We've been courageous so much, strong so much, fighting so much. We've been hoping so much. Kuna enzi tulikosa marafiki, tukakosa tishifiti. Leo tunatumia madini. Sitaki kukumbuka sana, japo sitosahau sana. Leo tunatumia madini, ni siku yetu sisi, ukipenda jiachie.
Oh no no,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Ulipojibambe,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Oh no no,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Ulipojibambe,
kwenye wegi hata chimora kikiti kakikelo no sheri chunya kona na weri. I said tetni nikechinyonga gichwetni. I said tetni nikechinyonga gilami. Unataka nini mama, anagombo na nini? Okinyole dimorita aderitie kagibeni. I said tetni nikechinyonga gichwetni. I said, ni kechinyonga bila
my child, unametame.
hewa wapo kwa do, mziki upo kwa ro, najionaga komando, ukonga saipo juu, mina cheza juu.
Hina mainuka, sivunje mgongo, dando, domolo, domolo ya solo, wanime unacheza juu. Seza ndomboro, tena kainama itatoka tumoro. Domo zito mina babaja, mina babaja, mimi na babaja. Domo zito mina babaja, mina babaja, zenu mina babaja. We unachezaje?
Una mainuka, sivunje mgongo.
Baby nipe more, shaonjesho nipe more. Wani usharo, mashinda umewine. Ukinipa uchoki najuliza we mtu wa mama shine. We unacheza je,
una mainuka, sivunje mgongo. Ndondo, domolo, domolo ya solo. We unacheza je.
Shakarafu yanaponyesha gaflu. Uzuri wako tu unajikuta niko juu. Mpole mtoto wa watu wala hana gama. Uzuri wako tu mtoto na kuweka juu.
Kali huyo. Na 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 mkali huyo. Mkali huyo.
Toto unangata, kucha unangata, mbona unangata, mamdogo kucha unangata. Toto unangata, kucha unangata, mbona unangata, kwa ibu kucha unangata.
Marasha garafu ya napone shaga flow, usuli wakotu unajikuta nikoju. Iachie ngata kucha mpaka kuna kucha chucha. Wache wabaka na juki pila wana nusa. Nusa wakali wacha mta ona wanapangusa. Nusa wani hache nicheza na mjumba usije nigusa. Nusa
mtoto unangata, kucha unangata, mbona unangata, mamdogo kucha unangata. Mtoto unangata, kucha unangata, mbona unangata, kwa hivu kucha unangata.
This is DJ Sarge.
Tumeokoka,
kwenye kukaba,
tumeokoka,
kipa kiroba,
tumeokoka,
wape
kumanya
mtaani
waga
akuguchi
matanga
atabu bwena
wakeza watu je kupiga kavu je wazi wachabu le kufujisha video
kakopo hata shika hata chimbika hata shika hata chimbika
Tumeokoka, squeeze ya tupigi mapuchu
Tumeokoka
Ange kwa zamani ni shopita na zuchu
Tumeokoka
Tumeokoka, squeeze ya tutimbi na visu
Tumeokoka
Uwe usela mavizi ya tutaki mavizu
Tumeokoka Kwenye mapunga
Tumeokoka
Kwenye waganga Kwenye kudanga
Tumeokoka
Kwenye kukaba
Tumeokoka
Kwa kiroba
Tumeokoka
Wapeka susu Fumila kongo
Tumeokoka
Jaja cheze na mimi twende chenga mkeni chenga mkeni chenga mkeni hapo kati chenga mkeni chenga mkeni chenga mkeni na kulia chenga mkeni chenga mkeni chenga mkeni kushoto chenga mkeni chenga mkeni chenga mkeni mama twende na che na che na che na che na che za di blow one touch
nasema ai mama ai mama ai mama ai mama ai
Come mix Slicer.